Hoja mani tukiliwa
Unacheni
Kwanza tukiwa bana wanaku
Unacheni
Ina kama unaera
Unacheni
Wea giza moja moja dada njilete mwenyewa tunacheni Tuna 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 tuna
Unacheni
Tuna 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 tuna
Wapenzi, vishenzi, ushenzi Tuna trendy, kajeshi, wala mbeshi, aina kesi Kibishi, deki spesi, ukaishi, tuna trendy, sompaka iwe kiendi Wakina baby candy, ata kama watu pendi tuna trendy, lichongo ya kuspendi Inunda mwagalandi, sunajwa sikuwa zigandi Washi tu trendy, wagwani Watako bisha ni julise kuchina birigani Rewana trendy, mpaka shabani Shebi gari watungi kari wakabanda mezani Bulldog Kinda ponda kinda Leo ukona pingwa Au kipina pingwa Kumboja toka mshambala Ya pigwanya tekwa Tafuka miyama baba Kari wakashe nyetwa Kumboja toka mshambala Unalaraje weekend Shambale Bona zonkwe wana tent Unalaraje weekend Shambale Bona alambeshi wana tent
Tuna
Na mchumba kashoboke adundo kapitiwa Yani toto limebarikiwa Ina mitungi undo kwenye meza usharipiwa Kwa kunywa tuankale osijo kazimia Hebu nene nimetoka chikopa Neka mwagia makopa Neka mtakasi ya ofa Bada ya pati tutaondoka na mambo fesha menyoka Tuko pale ukichoka sito mtoto akalopoka Baby chukua dolofa Nikiri bikiri na dada kaondoka nae Sababu amechoka nataka kalare nae
Mbishi OG
Mbishi ndefu Na mbishi ndologo Na ziki malu Walu walu parai Zungu taira Na chao boxa Msadoki wa kesho
Isaki besi
Kode man Manoma Na msadoki wa baby Sabah
Wanangu wase wakwe kodi chaf kodi ya wabish Seka mbata Marichama, wanangwe Wanangu nikitambo blandi, chesana blandi Baba mudasiri, sebe tafela Wanangu benteke benzema Namba tisa, mwishiransi mswa kwe Wanangu nisu wabongo Inywa Colombia, wanangu Na chuli geng, wanangu chiba Pachege